Mwina simu damve, tiziri simu kudziwa, kapena mwina mwaiwala, munena. Munena. Paliba amene amabwado akudziwa zonse aliyense amachira kupunzira president kanduna dotolo na mwino onse anachira kupunzira palibe makaniki wamabwado ndi jeke mmanja palibe mulonda anabwado ndi legeni pa khosi kupatula kuti onse anachira kupunzira inde kufunafuna mapuziro ndikokakamiza mudini zilibe kanthu kuti ndino aguru tsitsi ndiloyera komabe sakani mapunziro nanga simudamve kuti Abubakar Umar Hamza ndi masohaba ena dini anayilandira akulu koma adapunzira nkukhala masohaba odalilika kapena tiziri simukudziwa kuti Khadija mkazi wa mtumiki dini anayilandira lokulakula koma anaphunzira kapena mwina mwaiwala nanga bwanja akuluakulu athu lero lino mukusirana okha kuti ndiwo aphunzire sindikuletsa kuti kutumiza ana kukaphunzira ndikolakwika koma nanga inuyo mukudziwa lapati munena zimamvetsa chisoni munthu wankulu ozindikira wa mapepa lake asukulu koma kapangidwe kaudhu kumayambira kuphazi kuthera mphuno paswala kumango zigwesa akungomveka matakbira ndi swiswiswiswi ngati pakudutsa njoka vuto limakhala pati munena zimatikhudza mukamalowetsa zikhalidwe za makolo mudini sunna yandulidwe nkumaphatikiza ni ngoma kumapangira kutchire malo modzireleza ndi maduwa nkumagwiritsa ntchito nyanga ndi suba chimakhala chili chani munena mukamakakamira zikhalidwe zosemphana ndi dini magule ndi zinyawu kodi mesa chisilamu ndi chachikwanikwane ndipo ndiweyo flife njira yoyendetsera moyo kapena simumadziwa munena anyamata munena ndipo mundiuza ndanada kunongonezani kuti kukhwefula ndiko kuvala koma mwina sada kuuzeni poti zomwe timaona inafe mukakhwefula inanu ndi nyasinyasi bwanji ngati mukufuna kuti boxer wanu anthu amuone bwanji osango muvala kumutu munena koma yemwe ada kutsina nikhutu kuti mukamera ngati apumba mumaoneka bwino anakuchitani chipongwe yemwe adati muzipota tsitsi adakuvulazani nkhongo zanu zinayima poyera nkudziulula kuti zimaoneka ngati zidendene nkhope zanu zimasintha mukamera choncho kumaoneka ngati buluzi na angariziti simu kudziwa kapena mwaiwala kuti mtumiki analetsa kumera mbali modzi ya muruka ya mbali kaya pakati nkusiya mbali ina munena nkutheka mwaiwala kapena riziti simu kukumbukira kuti chamba chimapengetsa ndipo timo watoma muli anati timakukalambitsa ninsanga zoti kutero ndisambi mumadziwa koma bwanji mukuchitabe zomwezo zoti kuli chilango kwa Allah mwaiwala munena atsikana mufotokoza nanu munena ndana anakuuzani kuti mukamayenda mutavula ndipo mumaoneka wogongola ndana anakuuzani uli kukhala maliseje ndiyo kuoneka bwino ndadada kutsinani khutu kuti kuda sikukongola inu ndi ndanada kunamizani kuti olotaera nkhope yokha nsana uli dongodongo zilibe kanthu munena nanga ndadada kuuzani kuti kukwatira iyayi koma zibwezi nkumango lawitsa zolawazo aliyense akufuna kulawayo tiziti simukudziwa kuti ndinu ofunikira komanso odula kapena mwina simukudziwa munena zoti kuthamangira kukwatira musanakhwime mavuto amachuluka zimene zomwayiwalanso mukamba inu zoti kuswali ndikokakamiza kwa aliyense simunamve nanga bwanji hijabu mumavala bwinobwino koma swala mumanyalanyaza kodi munamva kwandani kuti mkazi alibe chipembedzo mufotokoza zifukwa zomwe mumasiyira dini nkumakwatira ndi makafiru anyamata adini alibe chani nanga ndi chani chomwe mumachiona kwa anyamata omwe ali makafiri munena mwina simudamve tiziti simukudziwa kapena mwina mwaiwala munena mtengo umafunika kuwongola uli wanthete ngati ndikunama munena ukaphunzitsa mwana wankazi ndi chinthu chabwino kwambiri ndipo ngati lilibodza munena ndizotheka kusintha nkusiya zoyipa nkukhala munthu wabwino ngati ndikusokoneza munena nsanje kaduka sizimanga mudzi kusaphunzira kumayambitsa nsanje ndi kaduka kukhomererana sikungatifikitse paliponse inde zonse ndakambazi palibe chachilendo koma ngati simunamveko kapena tiziti simukudziwa kapena mwina mwaiwala munena